nja na shala fena iwe na lile kaba kumbali
zanmusicblog.co
vira vyonse hefyo nali na variamo sabe na nandi na liva shade vanandi
yeah love you me mame ni makali ila fisha ine hapatani ukukushe ina rapatani.
I'm not going to be able to do that.